nyada manu mane kwesu luzie nenu wenu ona potu onyo bu na ndeti gejukulu na nyamazi maka nonye balaho wesi na bida ho we no gido aho mu owe banya ho zo oda ma gwi fejuku melia ejeli meku na ni ibunu bi me december mu we banye jenu wari mu we je bobodo ni ne ti we ku we ti si ya we na dale go su mu do mu we je lega bi ni wola mu galela galenu ni me december mu na january mu ufodi wola mu ebe fa na ju mu mu onwe li ndi okugbali ne nugunu accident galia ndi madu wola mu ufodi family mu si la mu nu ufodi na madise wulu no fu family mu we jesia we na tanu we kene de le ye Obala onye jukwu ekene nu Wenye be jukwu ekene Nisi ndo yemu Nisi umunne mu Ndi je chalu mu Weba che Christmas Weba nya ho fulu Wena to bodo fano se de shishi Jukwu ekene ya dele Nisi ndo yemu Nisi umunne mu Nisi my fans Nde ni ne fulu chijo kenanya Wekene ya bele Mkwa Magana chijoke neti egu chijoke na bata ego onwe kwali ndi nenye chijoke ego magana onye boga onwe kwali ndi boga ya wese ka nke nebe ndi furu chijoke nanya ndi na kwada anyi nego ma ndi nebunye mu moto ma ndi nenye mane ndi nenye aka ifu na chijoke na aga n'iru ndi furu negu mu naga anu menyu nekene Ani weke ne ba ma do funo. Ti ti to wa li ba kunu. Ike nga na wi de mi ni onye osha. Aku ge wa wa. Wa nya wo mo. Awo je bi ti bu enyi. Odogun ni le ma. Esi mwe se ni le mwa bi ni. Ogi meji bi ga kali gonu. Chairman, Chief Executive Officer, DCN Sports International Limited. Na Harvesters, Hotel and Suite. Na Lagos, Olunowere. Weke Nebo Odosi Akwa, Lolo, Tina Malibak, Ijele Wanyi, Wanyi Umoji, Ugosimba, Na wide mele nuku wanyi asino gele male sodi ya odi to jo wa mele ya Danje kene si oye mumu Chief Sa Doctor Felix Chebe Idiga Akwatu Wan na mu ifege Ama one of our new figure. Mkwa chuku kwere olu. Mwalu kwa kwan, mkwere. Mwane de namba, lusa wa. Omerora kwan of Ibo land. Babalano of Adekule, Lagos. Garankuwa matasan arewa, na Nigeria. chairman, chief executive officer, Jefac Motors Nigeria Limited, Jefac Private Jet Charterer, Jefac Construction Limited, Jefac Maritime, Chairman Goga, Akwatu Ebubia, Tifuji Didiga, Jefac Wine Obia, Onyo Mani Ibima, Iso Nandio Gilega Wale Namwa, Odogu Bilinua Yungo, Keneli Modosi Akuyinu, Lolo, Chinyara Idiga, Obidia, Elema Iyolo, Wanyo Mani, Osodi Ababu, Founder, BOT Chairman, one in different worldwide, Chairman Gabano. If Okejuku Mabugu believe no, Oke Rubber Shoe International Limited, Ojijuku Buluzo, my Jesus, one year, you can't get you to live with yourself. Onye ọma bụluchi joke n'anya nke nna lọlọ yi lọlọ Mrs. Ifunanya Nkeri Amabu ọmọ obi di ya osodi eme ogele mali nso di ọdịgoji ọgwa n'ubi ya esi ogele bụ nọ nwanyị ọma gaba nọ n'iru ndị bụluchi joke n'anya baga nne nye chukwu egemenu bajesili natanu bane nwa nwulinu ahọ fulu ganye ibalinu egwu afọlọ ganye ijibia ka nje ekene ndị fọlọ chijo kenanya ndị ọma gaba n'ihu Osinanwa onye Zebia, onye ọma na-ebi mmanụ. High Chief Samuel Osita Oji. Osinanwa onye Eze Wan. N'oko ya isi ekenesi, ndị atọ local government Imo State. Former Eze ndị Igbo na Morocco. Chairman Osinanwa Pharmacy, importer and exporter. Onye Eze Hotel. Ezigbo mmadụ. Osinanwa onye Eze n'isi ebi onye ọma n'ịdị mmanụ. Ị ga-ebi ndụ ogologo oyi mụ. Onye ọma pụrụ chi joke n'anya. N'ezie n'ezigbo oyi mụ nọ. Chief Festus Ụkachukwu. Ọnwụ ghara onye. Mkpume One n'ọsụmụ ohu. Aga egbuchi ọnwa akụ ezu mkpa anụ nile onye ụsịa n'ọsụmụ ohu chairman chief executive officer the small global resources limited the small property limited the small oil and gas limited mkpume n'ọsụmụ ohu onye ọma dị ike obibi esi nwa ụkachukwu festus onye ọma na-ebi mmanụ aji ifundi isobilinu onye ọma na-enwe nwụli onye ọma bụrụ chiji keneli modosi akwụyinu lọlọ udoka kristiana ọnwụ ghalonye eji amatụ nwanyị ọma n'ọsụbụhụ ekene gadi lunu anyị gbakọta anya yọlịa na-ekwu na anyị na-adị ya mkpa anyị abaga ahụ ọfụlụ onye gbalahụ ya nyebeju ekenetu na hofula nyi bale a hofulu ke wetela nyi fo manenu oge wetela nyi fo maneke oge wetela nyi fo manoli oge wetela nyi fo manafo oge wetela fo nyi fo maga bunta nyi aji je na le ga lutam a hofulu uye tigela nyi fo manenu wa
Labende, Chief Financial Officer, Teku Group of Company Limited. Chief Stanley Chukwu di wabo dagu ni sobi. Do bulu bulu iyala okwa ton ona gogo kinchasa otibu anyan wan akwezi geni opa dozu ora iyala onyo mafulu chijoke na nyesu do nidi mmanu yesu do bulu bulu dogu onyo modu beji nenu director Aquamaca Group of Companies Limited. Okwa tono na gongo kichasa onyoma tininu. Ogime chijo kerikanu. Yaka njeku maka yinu. Happy New Year to you. High Chief Oliver, GBK Ayobu, Machi Meleze One Asuka, Udogu na Tanzania, Udogu na Mozambique, Chief Meleze One, Ojichuku Buluzo, Asuka CEO, Holy Bros International, Nigeria Limited, Holy Bros Investment Limited, Holy Bros Connection Worldwide, Financial Secretary, na Dynamic Friends Club, na Maputo Branch, Member Corporate Friends Club, na Maputo, Mele zonye go na suka ki seje nwezi bo yi chijo ke biya Udo kuyo Oji mote mogo biya Oju ne mogo dogu na nyi keneli Oga dele yi mwezi yo yi mu Keneli mo dozi ya kuyo Lolo, Princess Maureen Chizitere GBJ Ayogu Mwanyi malema, Madam Gold Sobu doku bilinu Soludo one Labi jam Omudo numweze Amu ifeke nolo Chairman Chief Executive Officer CCU International Limited Labi jam Nakodi vua Odogu soludo biline Sio yimu Wenye amu ifeke nolo Umweze amu ipeke kise jeno Odogu gabani ruchijo kende kumeli Nyoma fulu chijo kende nyamu Denu nuge binugu nugu Ezianu Chief Daniel Chinedum Dixon Milioma napana monye goni sofini Milioma bilinu Umaya kise jeno Nadia Gisi Putanu Unyojia Ogime Chijo Kerikanu Apagije Punye Mengonu Ojimote Mogo Bia Milioma, Milioma Nike Nene Happy New Year to you Chifu Chidi Selesi Mwachu Kwenye Mani Sobili Rodi Besto Do Kwenye Chani Dima Okuloke Bilinu Weke Malema Bilinu Nambi seki seki oyu Importer and exporter Managing Director Rory Best Company Togo Limited Founder Mbi se Union na Togo Alusego bili na gimeli chijo kerika Rory Best onyocha Kedeli modosi akuyinu Mwanyi mali mwabili na nyi kenelia Lolo, Gloria, Machugu Oso die me wanyo ma Ezi o gele bono Anyi gele wale Happy New Year to all of you Ififa nyi chupu anonuju Sachimu wan na kokwa Uku na mindilo Ni data not And South local government Nimo State Don Sachimu Global Limited Uji moto pase mogo Niyali Tire, na New Garage, na Lagos Nima. Wanya kwa kwa bili, nonyo mane wanguli, kijo kene nyeye kene noye kwa. Chuma donu bili no, wanyo magolu moto na bobu nye jijo ke wanya tani donu, eke nega tili yinu, wanyi hiya lebe bili, otoku bili, chuma donu kwe kwa. Onye ọma bi na Luxembourg Niti ni ko bele wọn je bi kojili nu ene mezi fafo wanyo Chuma don rodogu Haidon International Limited onye ọma ni di mmanu Chuzon Limited Ko bele wọn gaba ni runu Eke nega dili ino gime limu Chief H.U. Chukuma Yesi oyemi Desiano High Chief, Chukwudi Ogwechiofor,
onwa ndeti roro kwa nedu gugu onyo ma wela ni nye muna bujanu usa ni koko nye li muna bujanu jijo kewe bulu la lodu mu na buja okwa madu milia ikene gadi lino onwa ndeti kolo kolo wanyo murilia edu gugu kiseke mu onwa ho onwa tiye ifade nu esi mwagwe jofo mu chuku di mwagwe jofo What is it? I think it is. You are a more Galila Galino. Kainano, Amala. Happy New Year to all.